Nita Rosé. Game tulianza kitambo, so juzi. Tulianza kuchana ta kabla ya bongo movie. Enzi ya kina JMO, so really uzi. Sahi tumekuwa masta, tunapata michuzi. Mama liniambia fanya, nikasema no. Ila ndani yangu kabisa, nikasikia go. Nikaanza kufanya fanya, watu waka blow. Leo nimechafukwa, acha ni wape my flow. Sahi nasikia kwa nje, wanauliza mini nani. Unafikiri kila papa labda ni ya gigi mani. Unasema nina dabu, hawajui mini mami. Mtoto wangu na fundisha sana kuwa na imani. Kabla kupata mani, kwanza waipate amani. Wamshike sana Mungu, kisha tawapa thamani. Nachojua mpaka sahii ni mwaficha kwa pani. So bahati ni mabrace, mimi kuwa number one, yeah.
Uju everybody talk, wana acti kama natujua sana ile numa. But nobody knows, wapi tumetoka, wapi tunago. Oh my, we gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. We gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. We do everybody talk. Wanna act the camera to do a sana ile no ma. But nobody knows. Wapi tumetoka, wapi tunago. Oh my. We gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. We gone to party tonight. To cheers the glasses
Sahina
tonight.
Sahina kimisu rappers. Bumper to bumper. Vidampa na swamper. Kamba tu kamba, washamba mafamba, wanashuka nkipanda. Mindo suka na peleka suka ukibamba. Na mini kwa kamili, siso meki albadili. Japo game wiko na mapapa flani wakatili. Watoto wanapata wivu wakiniona na madili. Wanafikiri kutoboa ni kutoa viungo vya mwili. Wanajikuta wametumika, wamechunika, wamechafuka, wameharibika.
Hawaweze takutamanika usoni.
Muda wako haujafika, haujafika. Sio vyema kuharakisha, utaibika. So nakupa wani, ukituona tunaenjoy wetu ache. Tena kimbia mbali na ukache. Tumetoka mbali na umkate. Maisha ni kutafuta ukose au upate. Ila tabua mambo mengi alafu muda ni mchache.
Everybody talk, wana acti kama natujua sana ile numa. But nobody knows, wapi tumetoka, wapi tunago. Oh my, we gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. We gone to party tonight. Cheers the glasses tonight. Would you everybody talk? Wanna act the camera to you a sana ile no ma. But nobody knows. Wapi tumetoka, wapi tunago. Oh my. We gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. Gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. Kama unataka kushindana na minjo. Kushindana na minjo. Kama unataka kushindana na minjo. Kushindana na minjo. Kama unataka kushindana na minjo. Kushindana na minjo. Kama unataka kushindana na minjo. Joone. To everybody talk. Wana acti kama natujua sana ile numa. But nobody knows. Wapi tumetoka, wapi tunago. Oh my. We gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. We gone to party tonight. To cheers the glasses tonight. Is your daddy, your father, your papa, your dingili? Papa.